Be with Black Pro Records.
Ladies and gentlemen, last time you see my gentleman,
fall another.
Psalms 23. Maisha kila siku amechaza pengo. It's alright, it's alright. Nimetoka ghetto, nimekoka pengo. Maisha kila siku amechaza pengo. It's alright, it's alright. Nilikuwa na shanga tu sana kuona watu wani tu kana. Hatuna great ones, only two colors. Kipindi ya the intro kala sati ghetto ya banana kama turu kana. Na wao wanaishi huko guru bana, watoi wao wanasoma guru mana. Sisi tunaishi guru mana. Shot yangu ya juu haikuwa aina yangu. Yes. Ungezani fuso yani kitu tika amine mwadiki wanaju.
Munasema ghetto tumizogo.
Kibera namba nane, so sioni pepit, pasize kolabu kali juu ya Chocolate City. Ni silver under me, kila kitu uko fiti. Ni fever kwa jamii, ni hip hop city, mtaya wasani. Mola ametubariki, kila siku nipidi. Toka zamani, upendo na amani, kwa bila tupambani, upendo kila mani.
Nimezaliwa ghetto, huku ndo bila fieto. Maisha ya msoto, kwetu ni changamoto. Kuishi kwa mtaa, haimanisha tuwezi pa. Kuna kitu ni utai, hili ni waku wrong. Kina die to why, hili niweze kuwa hai. Manoti ndiyo jina, mtoto mama jina. Hala
nimetoka ghetto, nimeokoka pengo. Maisha kila siku amejaza pengo. It's alright, it's alright. Nimetoka ghetto, nimekoka pengo. Maisha kila siku amejaza pengo. It's alright, it's alright.
Okay. Nilizaliwa ghetto na nimekulia ghetto. Wewe unafungua mdomo wazi we, ukinicheka unadhani mkeka. Niko kwa sofa, unajua ni wangapi wametoka hapa.